lunaku lwa lero twatuse ekayunga nga tugenda wetugenda okolera kampeni yaffe amajene polisi bagadde kubo ne batulagira tuyite mu makubo malala gambyalo naye era ne gye twayise mu byalo twabadde twakatuuka ku main road ne bajja nga batugobereza obukepe bwa tiagas n'amasasi twabadde ng'okuyimirira okubabuuza lwaki bakola ebintu eby'obumenyi bw'amateeka batandise kuba bantu masasi kyanaku okubategeeza nti producer waffe producer Dan Magic gwembeera naye ku lusegere mu motoka yange era eyabadde agezaako okuntaasa obulamu bwange ate ye akakebe ke basindise okuba nze kakubyemu ye kamuyuzaamu face wakati omwane kagubejjulamu n'avaamu n'amanywi omukumi wange eyamperwa akakiiko k'ebyokulonda afande kato bamukubye eriiso katono liveemu era abo bombi tubasindise mu ddwaliro mu ambulensi lwaleero bwe tutuuse wane jinja era poliisi n'amagye gagadde amakubo ne gatulagira tuyite makubo geno mu byalo era nga bwe mulaba tubadde tuzze eno kuyite eno mu byalo naye poliisi n'amagye ne bakuba amasasi ne bakuba emmotoka yaffe emipiira gyonna ne bagikuba amasasi engeri emmotoka yaffe gye bakubigikubya amasasi emipiira gyonna ne gituula tulina bwe tuyinza kweyongerayo saawe tusazeewo olunaku lw'enkya keera ku makya tugende ku kakiiko k'ebyokulonda katunnyonnyole ani akulira okulonda kuno majje na poliisi obako akakiiko k'ebyokulonda kubanga byonna ebikolobero ebibadde bitukolebwako akakiiko k'ebyokulonda akasirise mwami byabakama asirise.